baro wala sija moka. Na baro baro wala sina woga. Na baro baro wala sija choka. Kaja ghetto, kashikwa tu boga. Anataka kuwa DM wa maju. Kila siku DM kwa Mr. Blue. Anataka fame kweli huyu tu. Ukama gigi kweli ntamtu. Yupo bomba cheki hilo
ukalio.
Kiwa bwege unamwaga
salio.
Tukiwa ghetto ananita
dadio.
Na nakula na shibo bila salio. Oh my gosh, okay, let's go.
Hey, kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto, kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia,
kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto,
kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia.
So kushoto, so kulia, so kucheka. Uko nyuma na tetemeka. Uyu mtoto anadeka. Sijia mte Kenya kiniona na cheka cheka.
Mina mwita number one.
Ubumbu number saba sio tena number nane. Na sisi kama facha sale sale tufanane. Kwenye bato ya mapenzi kwenye ukweli tuchanane. Amekaga kimjini mjini. Usonga kavaga kimini. Asha nukaga kilini. Asha juwa misipendi juwa napenda chini.
Mauwa mazuli ya pendeza macho yangu. Mtoto mzuli anateka moyo wangu. Kweli weni nguli wakwendesha penzi langu. Na misifa kama duli ndo anapenda toka kwangu.
Hey, kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto,
kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia,
kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto,
hey,
kushoto,
kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia,
hey,
kulia,
kulia.
Anataka kuwa demu wa maju.